kuri isa ngaramutse neza dususuruke niko se mwo kagira imana mwe ninde utazi Masamba Intore niwe ugiye kudususurutsa muri iki gitondo mureke tumuhikaze Intore we urahura komeye
urahura komeye ndaho ndameze neza
ugira gutya rero uhaguruka uva mu Rwanda uza gucurangira abantu bo muri Amerika bakwakiriye gute
abantu bo muri Amerika ya nsinzi noneho nsigaye ubanza ngiye kukigira igihugu cya kabiri nyuma y'u Rwanda bien sûr nahakunze cyane
bakwakiranye urugwiro neza
banyakiranye urugwiro baratunganye bara banyereka igihugu nagiye Los Angeles ndeba Los Angeles yose Hollywood twumvaga Beverly Hills twumvaga aho hose mu bastari mu misozi myiza hose narahageze banyakiriye neza no kurinda n'abashimiye ahubwo reka mbone n'akaryo ko kubashimira abafani banjye bo muri Amerika
nuko hanyuma rero ugira gutya nanone ikindi ngushimira cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika nyine ariko cyane cyane no mu izina nako ry'abantu bakunda iki kiganiro cy'umuziki twita dususuruke reka ngushimire rwose cyane kubera ko wemeye ko kubaha indirimbo tuzajya tubagezaho buhoro ariko rero muri uyu mwanya harenye zigiye kujya muri iki kiganiro reka dufate iya mbere uti uko umutima utera none se ko umutima utera ukajyana amaraso mu mubiri iyi ndirimbo ivuga iki
ahubwo bivuze neza uko umutima utera ko ngutekereza simo ndavuga kamirindi ahubwo ndavuga
nanjye urantekereza rero
ndamutekereza cyane wa wundi uba waranyirangirijemo wa wundi nkunda babandi batubyara batubyara kandi bakanatubyarira kurya tujye tugira akanya rimwe na rimwe tubatekereze tubature indirimbo tubakundwa kaze tubaguyaguye nabo bamenye yuko nibyo badukorera n'urukundo baduha turumenya kandi tukaruvuga ukaba umuhanzi rero kutabatura indirimbo nk'iyo kutabahimbira byaba ari amakuba
ni ubutumwa mbese ku babyeyi no ku bantu umutima wacu ukunda babafasha bacu abategarugori bacu
urakagira Imana
nuko none rero reka tuyumve
Nuwe meze umubiri wonga iwe mama we kuko numva zinze urukundo mpaye iwe mama we kuko numva sheshe umeze umubiri wonga iwe mama we kuko numva zinze urukundo mpaye yizire mataka bashi ntanda bwacya kambara ubukombe
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro dususuruke twagize amahirwe Masamba Intore simubabwira rwose muramuzi utamuzi ariko nawe yumve radio ijwi rya Amerika kuko yaduhaye n'ikiganiro muri isanga ejo bundi kwa kane ntacyo mushobora kugisanga kuri radio ijwi rya Amerika mu gisata cya muri isanga niko se intore we
karame karame
indirimbo wita inzira n'ubumwe inzira n'ubumwe urabwira ndi
ndabwira cyane cyane abaturage bacu ndabwira cyane cyane bira bihugu byacu byashegeshwe ni rimwe na rimwe n'inzangano zitagira aho zifatira ndunga abantu ndababwira nti nta yindi nzira ibaho atari ubumwe tugiye hamwe tugafatanya tugakora hamwe tugakundana tukubahana twagera kure kandi ibihugu byacu byagera kure cyane kurusha kwirwa abantu bataramiye inzangano kuko ntacyo byatugejejeho
kandi igihugu si imisozi igihugu n'abantu
igihugu n'abantu no kuvuga ngo rero nyamuneka ubumwe ubwiyunge ubufatanye nibyo byonyine bishobora gutuma ibihugu byacu bigira agaciro kandi bikagira no ku migabo n'imigambi byiyemeje
nayo rero tuyumve inzira n'ubumwe Masamba Intore
Thank you.
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turasusurukana na Masamba Intore umuhanzi w'icyamamare nkuko yabivugiye tugitangira yageze no muri Amerika noneho bamwakira neza ati habaye igihugu cyanje cya kabiri Masamba rero intore yizihirwa rwose mu ndirimbo zawe no kuzimiza kwawe nyundo nyundo niri ya diocese y'abakatori kuririmba Nichi.
Nyundo nukuzune. Eka tuvuje nhaho nauri nyundo. Kamirindi nauri nyundo.
Yego.
Na anje nundi wese. Numu gabushimitse numuntu uhagaze neza. Nuo wese uri strong.
Umugabo w'ishemanisheje.
W'ishemanisheje. Nyundo ukavuta nyundo we uri nyundo nuvuga ko uri uri umugabo ushimitse uhagaze neza ndarata rero guhagarara abarundi babivuga neza babyita ngo numushinga ntahe
naho mu kinyarwanda ni imfura
aho rukomeye iratabara yewe n'igihugu iyo kigombye abahungu nyundo aratabara cyane nabo akagenda no muri ubwo buryo nyine mvuga nti uri nyundo koko biragaragaza ko uhagaze neza ushimitse yaba ku ijambo ryawe yaba mu bikorwa byawe yaba no ku n'ubuhangange n'ubukwerere ni ibintu byose bifashe umuntu w'umugabo
nyundo Masamba Intore
naragiye imbabazi abayizimye numvise imirindi yazi ishyamba rirandanga imigeregereri ya ntumunda imigi na migarere ya rutonde na muganza irombewe yarayitonga n'ubunyoni burayoga numvise imirindi yazi ishyamba rirandanga ngwino kiguru kiziringa miremire ngwino nyiracyambara nyonga nkumwa numvise imirindi yazi ishyamba rirandanga kuzambonye mu muvunyi zirarisha zirahaga nazibereye uruhanga rucyuye bene gihanga agatsinda ndi intwari yabyirutse gutsinda nyundo nyundo uri nyundo
Murakumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Masamba intore arimo arabasusurutsa maze rero hari indirimbo nanjye ubwanjye yanyuze yitwa Kanjogera Kanjogera wowe uko muririmba ntabwo ariko bamwe bamuzi mu mateka y'u Rwanda
yego yego
icya mbere ariko nisegure sinzi nimba ari Kanjogera umugabe kazi wa Musinga Yuhi uririmba ibyo ari byo byose wowe uraririmba urukundo kuri Kanjogera urukundo rutangaje muri make ngaho tubwire
Kanjogera ndirimba koko wari ubikomojeho ni byiza cyane ni Kanjogera yari umwami kazi akaba ari we nyina wa Musinga ngira ngo ubwo ndavuga na Rwabugiri niwe wari umutware we iyo ndirimbo ni indirimbo y'urukundo cyane mu mateka y'inkotanyi cyane kuko Rwabugiri niwe burya bitiriye inkotanyi cyane mu mateka Kanjogera yagize binasigara no mu byasigaye no mu bwonko bigacengera no mu bwonko bwa Rwabugiri nuko yari afite abagore benshi ibyo ni amateka urabizi ariko noneho Kanjogera yarakundwa kajwe cyane yarakundwa kaza cyane ndetse akajya anaherekeza na Rwabugiri ku rugamba kuvuga ko agenda ku rugamba ibyo bita kuri front line ariko agasigara nk'inyuma noneho ye uzi ko Rwabugiri we yageraga no ku muriro yava ku muriro noneho yanagaruka akasanga Kanjogera na stress nyinshi akamutuza akamubwira ati ibyo wahuye nabyo ndabizi nabyumvise abagaragu babimbwiye nyamuneka
ruhuka
ima ruhuka ku mutima donc za stress zose zigashira ibintu byose ibyo rero byose utwo tumenyetso twose twiza tw'urukundo bimuhama mu mutwe Rwabugiri bituma aba umukundwa kaza cyane kurusha n'abandi benshi yari afite hanyuma noneho rimwe nagira ngo nkubwire ko ni nawe wahimbye iriya ndirimbo ya Kanjogera niwe wayanditse icyo bita lyrics arayandika noneho ayihereza umugaragu wacu muri Nyaruguru aramubwira ati rero njyewe nta buhanga ngira bwo kuririmba
bwo kuyishyira mu majwi
wowe gore aya magambo ngo hayi ntuzakuremo na rimwe shakira indirimbo iwacu rero buriya muri Nyaruguru ngira ngo urabizi ko
hari abahanga havuka abahanga cyane
hari abahanga hari abasizi n'abahanga cyane nigeze kumva unakomoza ku indirimbo yitwa Nyaruguru iriya Nyaruguru ni indirimbo y'iwacu kuva kera kabayizi so noneho aragenda arahimba igira neza araza yishyikiriza umwami Rwabugiri nuko bateranye cyane igitaramo cya cyaryoshye aramubwira ati sha ndirimbira ya ndirimbo none aha ndashaka kwitura kanjagera arayirimba ya ayirimba neza igi noneho kubera ayo mateka yose data yambwiye sinabura kubishima ko data yarerewe ni nk'abarerewe ibwami rw'umutwa afite imyaka 8 amateka nk'aya arayazi naraganiriye nawe cyane ndetse nganira na sogokuru mu nzenze hanyuma noneho indirimbo isakara igihugu cyose nawe urumva indirimbo yaririmbye ibwami isakara abantu bose barayimenya nuko gukundwa akaza k'umwami navyo biramenyekana hanyuma noneho uko naje kwiririmba n'indirimbo ubonaga abantu bakuru bose barayizi njye wayihimbye n'indirimbo intanduta urabyumva ahantu ihera icyo nakoze gusa ni ukuyiyungurura no kuyigira neza
no kwishyira mu byuma bya kijyambere
kwishyira mu byuma no kuyongeramo ibindi byose byatuma inoga noneho ikazahoraho kuko tutabikoze izo ndirimbo za kera zishobora kuducika kandi zari nziza
hagati aho intore nasomye igitabo ndumva ari icya Kagame Alexis avuga ko Kanjogera afite ubwiza bw'igitangaza
yari mwiza ariko cyane cyane aho ndirimbo iyo ndirimbo mubonamo umuntu waruzi gukundwa kaza waruzi kwitaho cyane umugabo wari uhari mu buryo bw'umutima mubiri ibintu byose abikorera nde abikorera umwami Rwabugiri ibyo rero ni ibintu byiza ni isomo ryiza ndetse n'abato bashobora kwigiraho bikanafasha kubaka mu buzima busanzwe
cyane cyane ko umugore ari umutima w'urugo
umugore n'umutima w'urugo wewe ubivuze na neza cyane
intore ararekwa ntashira
yego nshuti yawe
akajambo ka nyuma rwose mu magambo magufi cyane maze ugira umunsi mwiza
urakoze cyane nagira ngo mushimire cyane mwebwe tuganiriye Thomas Kamire ndi na radio ni radio yacu radio ukorera hanyuma narashimire n'abakunzi b'injyana yanjye bose bayumva kandi naguhaye n'indirimbo zitari nkeya igihe cyose wajya uzicishamo n'ubwo burenganzira nabutanze nanashimira bose banyakiriye hano muri Amerika yaba muri Maine Los Angeles New Hampshire nagiye Atlanta nagiye aho hose mbabwira nti ibyiza biri imbere
Masamba intore ntabwo nabona amagambo yo kugushimira rwose urakarama
urakagira Imana
inshuti za dususuruke uko mungana namwe mwese ndabashimiye cyane rwose mugire weekend nziza namwe murakarama
Oh, yeah, mama, where? Oh, yeah, mama, we can't do it.